kumbira unomulende kwa wamuleka ato abata batana yaula wadisitika natuleka mwabasiru enda mawogo shulira na yusige iyo kuhotu nulira mulekali awe yenyumiriza abaleke mailo ni mailo agayumba wa mune famza agate abana babo bebavuga ebibigali eyo busikana ngera we nyimba wakwe kichokola ngunya bibyoti wevera ndabane bulieke bingi buno butibi bweyagaza abakungu bazibengambye munange bebabyemisa befula babukunganya luno lunaku lunzikwa bulira bwebabwesoka kitalo nnyo kubaba ninettaka yali egulira nimujje mu nsi n'agenda era nze ne balindekera munaligula ne ndiwona ne ngule mawogole wagazi yempala nate zinayala guno okusengwa yeganga banamayirizo gaweza kwawulira kwennyumiza kyekiddako gyotonnalaba olumala okwabya olumbe buli omu atonda wagabanye gwate abakulu bagambye ebyo ebyavaako olumbe kitaabwe n'azika ewisolowooza byendojja ebibaawo kwomala okufa n'otunuulira amabujjeko ge balibbako ebikutuuyanya zaabange mbabuulira lwatu nti bwe ndifa ebyammwe biriba bikomye sisuubirayo omuzira kisaako enkakasale basensa njogedde eggumba lyoluma ng'ondabako omunnanga erinja okukumala bino ebirala byenkuŋŋaanya kulibeera mukisa nnyo okubifuna mpozi mukama ng'ayambyeko bannange ne mmala okubakuza kale nno bwe mpanga ne mu nziika ebyammwe biriba bikomye nze ndibakitamu afudde nga munywera tebangayo okujulira mwekumanga mu nsonda awo ennaku eriba efungize bamekete olukuttaka kuzaala bwe luba mufunanga ekimi wali ne mwesiba mungende mugume kuba ennaku eri be batandise tondo butonde eryotuzi ganaganywebwa g'olaba gali kulangiza eŋŋumba gye ziyegese ku lukuusi mbakakasa mubeemu okumanya njogedde bitono biti bibeerere ddala mu mitima ng'omwajjukiza munneewe abakungu bazibe ekyawa buli omwasigana akweka ebintu ebikalo n'ensimbi nze kyemulidde n'ekiraba kyekindeeta amasanyu mujja okwayo yakululi bwe muliba mu nziise naawe awulira bye njogera ne kuba bo tiweesunga obubbi bwayaze gebo wano kugisala ŋŋende njiryeko n'obwana bwange obutooka lwobutannayabula kuba nsesobera oba kyekyetutuuyanya kwogera ebitayambe bwebeerayo abananjagala munnoonya gye bakwesiira mpabula balinziika teriiyo bintu byenkwese mpakirira ddala olubuto eya bintu majjeye kyange ngenze basudde w'abangi abakungu bazibwe ŋŋamba ngenze basudde w'abangi abakungu bazibwe ŋŋamba nga muli babi
www.mp3ugandanmusic.com